Askanu Adama ba ci Noyin. Sar Jurom.
Ni téré indé askanu Adama ni la. Ba Yalla di sak nit da ko bind ci melokanam. Gor ak jigen la sak barkel len tudé len nit kérok ba mu len saké. Adama dundul téméri at ak fanwer. Ci dom ju gor mu bindo melokanam té nirok mom. Nonu mu tudé ko Set. Set juduna Adama dundat jurom ñetti téméri at amat ay dom yu gor ak yu jigen. Kon Adama dunduna jurom ñenti téméri at ak fanwer doora fatu. Set momé amna téméri at ak jurom doora jur Enos. Enos juduna Set dundat jurom ñetti téméri at ak jurom ñaar amat dom yu gor ak yu jigen. Kon Set dunduna jurom ñenti téméri at ak fuk ak ñaar doora fatu. Enos nak amna jurom ñent fukki at doora jur Kenan. Kenan juduna Enos dundat jurom ñetti téméri at ak fuk ak jurom amat dom yu gor ak yu jigen. Kon Enos dunduna jurom ñenti téméri at ak jurom doora fatu. Kenan momé amna jurom ñaar fukki at doora jur Malalel. Malalel juduna Kenan dundat jurom ñetti téméri at ak ñen fuk amat ay dom yu gor ak yu jigen. Kon Kenan dunduna jurom ñenti téméri at ak fuk doora fatu. Malalel nak amna jurom ben fukki at ak jurom doora jur Yared. Yared juduna Malalel dundat jurom ñetti téméri at ak fanwer amat ay dom yu gor ak yu jigen. Kon Malalel dunduna jurom ñetti téméri at ak jurom ñan fuk ak jurom doora fatu. Yared momé amna téméri at ak jurom ben fuk ak ñaar doora jur Enok. Enok juduna Yared dundat jurom ñetti téméri at amat ay dom yu gor ak yu jigen. Kon Yared dunduna jurom ñenti téméri at ak jurom ben fuk ak ñaar doora fatu. Enok momé amna jurom ben fukki at ak jurom doora jur Matusalem. Matusalem juduna ba nopi Enok top Yalla ñetti téméri at amat ay dom yu gor ak yu jigen. Kon Enok dunduna ñetti téméri at ak jurom ben fuk ak jurom. Enok dafa top Yalla ba jekki jekki gisé sa tuko ndaxte Yalla ko yégué fa mom. Matusalem momé amna téméri at ak jurom ñett fuk ak jurom ñaar doora jur Lemek. Lemek juduna Matusalem dundat jurom ñaar téméri at ak jurom ñett fuk ak ñaar amat ay dom yu gor ak yu jigen. Kon Matusalem dunduna jurom ñent téméri at ak jurom ben fuk ak jurom ñent doora fatu. Lemek nak amna téméri at ak jurom ñett fuk ak ñaar doora jur dom ju gor mu tudé ko Noyin. Lolu di tekki Noflay ndax dafa né ki mo nuy taxa noyi wat noppal nu ci liggéey yu metti ak choonoy mbey suuf si aji sax ji reub. Noyin juduna Lemek dundat juromi téméri at ak jurom ñent fuk ak jurom amaat ay dom yu gor ak yu jigen. Kon Lemek dunduna jurom ñaar téméri at ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar doora fatu. Noyin momé amna juromi téméri at doora jur Sem ak Xam ak Yafet.